ngizizwa khona uhamba nami, ngikude nasekhaya lami, ngifuna intatelekelela kwama.
Ngizizwa ngisekhona ngisho nakatala, ngiyakuzwa noma kuthuma
Yeah.